Wahayo kana shell manwa yunge mungu Wambia lukudu kana shell Hallelujah, weka muzika kini kani Sama bendi Amina Kwa mungu na wafu hii